kutambua Tanzania yetu ndio inchi ya furaha. Nae Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, nae ndiye aliyeleta uhuru. Tanzania yetu ndio inchi ya furaha. Watambua Tanzania yetu ndio inchi ya furaha. Nae Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, nae ndiye aliyeleta uhuru. Tanzania yetu ndio inchi ya furaha. Tanzania.